America's finest, it's none other than DJ Bundukey the Champion. Ladies love him, men envy him, but they all accept his talents. It's DJ Bundukey.
Nakaba to go ka and have a GOD DCNG Omodi, one of the DOD, Bombina goes up office, CC, Tutale office, Cookie Harry Bricka, Nisha go missing police, Bona one in his.
Bouncing, 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 bou still bouncing, bouncing. Shara my still bouncing, bouncing.
Shara my still bouncing, bouncing.
Chojo teja watu wale wanao fumo Yanatu cheki hapa town Lakini, buta za brown Zina liye ziko down UK double O M A U L Lazima nishima weu sinete madharao Super gina ni the brain chisani Na vidumba ya the joni Kuja kupima misani ya akili za watu Yuki ni mzimana ni nani ni fiatu Katika hii sayali Vitu gani viko tayari kupevo mambo joni Amali Tawa na pata barai ya kichwani Na ususan mazumbu kukula nefane
Hatu baba iki ya tutishiki Tuko freshi na tuko viti
Sinete madharao
Hatu baba iki ya tutishiki Tuko freshi na tuko viti
Sinete madharao
Teke, kiasa chafunda Akuru pedo, akuna matasa kuna makazi Niwe kichani uwe jambazi Kwa shule lona sara ah jo tukapona mishara washekia sister tuko pagawa ishindi ya kalenja tirona tuko na sina sokota akuna bishi tuko na team tafuta tafuta kama sauce kanaweza kimtindo hadi kifo wakati wa choni mashtani kizani asiske na kwa pa na fujita go katakata kila kitu tuko soka na baka kwenye ruina kishaka tunakutaka wewe unajipenda kiasi uko tumerudi tena tuko pale pale watakata ndipo kwa wenyewe
DJ Bunduki, East Africa's finest.
Hatu baba iki, hatu tushiki. Tuko freshi, hatu kofiki.
Sinete madharao.
Hatu baba iki, hatu tushiki.
It's DJ Bunduki.
It's all right, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome again, it's happening right here, I go by the name DJ Bunduki. Keep it right here. This is a sweet vibe.
Salam nyingi na wateremshia washikaji zangu na masela mloku maskani metulia.
And this one is original hip hop straight from KE Kenya. Taking away back in time, get a superstars hip hop. Let's go. Strictly Kenyan, wicked sounds. Come on, come on.
One love, go watch wote. One heart, one love, yano pendo kote. Lengo letu jipendo, pendo ghetto. Upendo kwa watoto, kesho wasilie mtoto. Uweze kufaulu, wenukie, wapendeze culture. Wayeneze ndoto zao za future.
Machizwa ghetto, sipenda duku duku au shauku. Nafsilie tumbo joto, niko siku jana ama usiku. Ndoto zetu zakubali, bila maswali. Tubadili hii hali, dunia mtoto mana. Nini ni sisi na sisi ni nyinyi. Hakuna mziki bila sisi au nyinyi ndivyo. Na wapongeza sifa nyingi na wapatia kwa siku nyingi mlivyo. Nishikilia ndani ya fali.
Konde moyo kazeni boho. Kama siyo leo basi ni kesho. Maisha na vitisho. Kicho na mwanzo hakikosi kwa na mwisho. Binadamu lazima tuwe jasho. Ndio upate mapato. Penye utajiri na msoto. Ndio mwangazi moto.
Jesus what they want.
Tuenua tokia chini paka hapa tulipofikia. Bas, sina cha kuwapatia, endeleeni kutuombea. Pokea zetu hisia mara kwa mara. Hatujali wale wanaotubania. Sio wao watakao tufungulia njia. Hatuna huli tuendelea kufanya la ziada. Kuweka upendo tumezoea siku zote kwa machizo wa mtaa.
Natoa pongezi kwa mashabiki, kwa wanafiki na waliotusaidia kimziki. Radio presenters, my DJs, TV presenter na hata nyinyi. Ndio maana hii nyimbo ni kwa machizo wa mtaa. Wanaelewa hii hali na manufaa. Bila nyinyi tungekuwa hapa. Morali wenyu ndio umefanya sisi kuwa hapa. Mziki bado tutoa, nyinyi ndio mmetuokoa. Bila nyinyi machozi tungeyatoa.
Japokuwa wakushangilia lolote poa. Kufikia watu wa mtaa kutenua. Wakafanya watu wao kutujua ile shua. Mfano pangwa usi ni sisi. Uliochaguliwa haijalisha damu kitubagua. Kwa kweli upendo tamu.
Mama cheese what they want man.
Tafadhali expect first lady kwa beat kama hii. Ikipump kwa ma street zana e. Robbery town tuki represent mashi. Na wazi wanaoji unga na mi. Juu hii sound ya uko flani na mi. N-A, Z-A, Z. Toka mau mau wapate uhuru saa tuko free. Kurok ma crowd so wanacheza na si. Hawawezi kata instead wana agree. That we the illest kwa hii crowd ya wasani. That's why tunachakuliwa na matini. Wazi masa wibina isilina.
Mina toka kwa mta, mina toka fa. Yes, yes. Kini cheki kicho tam, nanu kio tam. Mimbia, ever rise, never fall. Jaja hasi, tali chika. But now I'm stronger. Get a superstar, kebo sela nipedonga. Kito waibika, streets in the bunga. Much easy, how can you feel? Sing along. Ipe upendo, ipo palisi. Unye swiss, kita hand, much
mzuri huko mnati meiti kwenye kaya za mafaa vile inafaa.
Bado ni bado ni bado ni bado ni bado niko underground na pekenyua naebuka na kizazi kipya cheki mziki huno wa kisasa homegrown Mombasa rasta nimezaliwa kwa chemba za hip hop geto barisheba monsego ndio leba negujwa hip hop natumbwa sana kwa hip hop the first founder member woko flani fujo makelele nacheza na track test na flow napiga hip hop popote nipo nyoko 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 no
niku rap hip hop wanna clap chop 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 niku rap hip hop wanna clap wanna dance down and chill so kwanga luga kiswahili kielelezo kwanga vina hili kazi si mchezo na si uongo ga nusa garuza cha ganya ngoma kwanza geuza track sema nianze chema kaya hip hop kwangu ni kipaji kama rap kuna rap na washikaji nacheza hip hop nakula hip hop navaa hip hop nalala hip hop.
Na cha lazim niwe fitu shike hizi na sura ndim kwenye sisi ni bebi na sniki dole tucha kati kwa
mbwamba clap
ini yangu tu wakati nikipanda chati kuipanga mikakati nikipata skati shika ndulo gunje sura pia bila kula wezi fura ukipenda piga bati na nyafura kila sura kile kosi mitikasi speedi mia sitini kwenye hustle niko kasi malumbano kwenye hipo vino movement sezi asi mapambano hadi kipo juwa struggle bila wasi ata kama ni ngumu ni yangu kazi itabidi unye sum nikipata zawazi matatizo ni jikum nikipanda ngazi kuja unishum siupete ni almasi rasta zio ni makazi hasla misi ni atamasi fast napenda mikazi staki ni kupe na fasi macho juu kwenye anga bila jasho siezi manga kile na haso na zijanga kaple kwili yone mchanga changu kile unacho mepata kwangu bado macho kona zangu songa kando afani pangu kile wanataka kumbe ni siku za malumbano kukatika hadi struggle kutuliza wajachoka kutuliza wamechoka kutukimbiza pale imefika wasi lazima kusifika kama ni kusikika wani lazima kuwajibika amna kusikitika kabla struggle kukatika lazima kupatika wakituona tumefika ni Mombasa lizaliwa hadi bini kajaliwa na lakini chopaliwa kila mstari umekaliwa bado sijachoka kuangaika sijachoka kumakinika kijana napata shika kwa sana kutatizika na ikazania kuzidi kungangania ikibidi kupigania haso zaidi kabla kuenda Tanzania. Kila wiki bila pay mina daido. Kila wiki mina pray niwe hardcore. Si lazima unipe mina daido.
Hip hop for you.
Struggle nikifight.
Get a superstar right now. Come
sima ama right.
Taking over hey.
Nima kesho bima bado nda haso. Kama nyoka vua ngozi.
Labalao koflani.
Wanapotoka na mabozi wakiwa wapya.
Kwenye fame.
Wanaponyoka kakamasi na kukimbia. Wakikione chikizazi wanakimia. Nikimaliza
Mungu yuko juu check it now
say what leko ni kasi leo ya feel he bus asira kwenye sura kwenda vita siezi ngoja wamenona shinda chura na kuzidi ndugu woga wanazidi kupakura kutulisha kila mtoga wanapenda kunyafura kutunyima pia mboga wana sababu ya kutoka wanadabi la kutoka bila sub sijachoka ni wa chip kama bag za mboga.
Ya bunduki
nipita ish zinashikana kama DC na CC
na flip script nipit na ish na misha vitu kwa kanzi za BC
defense to click ya DC
na misha vitu kwa kanzi za BC
defense to click ya DC mama click ya DC mama
mchoche
kijani pedali mpaka kwa medali. Mafunzo ni DC tu kufunza jamii. I say una need counseling. Rap mako ambulance ajuba D ina to flip.
UK double O flani.
Ingia sakwa cream.
Go flani mau mau beautiful.
Na you
get the superstars entertainment.
Rocket this.
The suit fire right here. Listen.
I will see.
Tell us what you got from.
This hapa di mambo si afadhali. Na ndio hapa di rapa si tumbo ya promoter. Abini mali tupo tutagari. Kutila dre, okitu feel sa sesi. Tuko gado, mtatu ni dando. Mnato ni dando, sani. Jambazi amefa kama gentleman. Na scored zaidi 11-10. Wanaofamia ni upanga, mwenye J. Ipita hivishi, zinashikana kama DC na CC.
Na flip screen, ipita na hivishi. Na pisha kitu mpaka enzi za PC.
Defense 2, click yangu DC.
Na pisha kitu mpaka enzi za PC.
Defense 2, click yangu DC.
Wana biashara mahasla za kama hoka. Duka za upopo kwa soko. Wakubwa wafungwa marathi. Daktari tayari na tiba. Pamba sidano nikebe za tembe. Harufu za pombe. Ugonjoka homa malaria. Kuhara gonoria. Zaniwa pomwani. Maisha jangwani. Kugro kuhaso vitabu vilabu. Vinywaji kwa maji. Nuksi jacuzzi. Mandugu machungu. Sheria mapingu. Vicheko vilio. Runinga radio. Ripoti DC bila kanso. Visiti wa kanso. Uziwi ukimwi. Mipira uzazi. Ufala ushezi. Ujambazi. Dio kazi ya wakazi. Wadisi. Wa MP polisi. Ma MP na CC. Dio headline ABC. CNN BBC.
Zinashikana kama DC na CC.
Na flip script. Na EP na English. Na pisha kitu paka NZ za BC.
Defense 2 click yangu DC.
Na pisha kitu paka NZ za BC.
Defense 2 click yangu DC.
Wenyeji, tunakuja kuchukua monyo. Keishaka, tunakuja kufungua ndonyo. Kawe ni rapa, tunakuja kukupa onyo. Iweke vile nafaa kuwa. Kasi voka ichini na kutambua kamua. Ngombe vile unajua. Jua kuna kitu mpya chini ya jua. After tour, napata kuwa mapanko. Nataka hizi vitu za sua. Zaga blow, yezi gizao. Zimbri zimbri juu ya pombe zao. Hizi ngamia zinacheka nundu ya ngombe hao. Wakonde hao, wanga waponde ni kote mbao. Walio tupa, walio na pupa. Sote na ubao, futa ubao. Tuanze kutafta, chapter ma master. Copy notes faster. Loki flow nataka, unataka kuwa rapster. Tupa fama ringo, juu hapo na deal na superstar. Na single yako ina sound ka jingo. Ina kikila, tupa njago hivo. Usikaribia kifo sana na wesi vuka nivo. Awezi do stanza, unagata kuswim na sharks. Elewa DC, tunakufanyia D.
Zinashikana kama DC na CC.
Na flip screen, na ipit na ish. Na pisha fitu paka NZ za BC.
Defense 2, click yangu DC.
Na pisha fitu paka NZ za BC.
Defense 2, click yangu DC. Mama,
it's DJ Banduki.
Mama,
it's DJ Banduki.
Kiniona wote wana enter exile. Kama mabutu sese seko. Naleta mteteleko shinda panda. Kila mtu anabaki aki wanda. Hata uki aske vanda. Ataku show. Nilipiga tie song ke yo. Hey yo. Zeki vile MCs wana ingiza baridi. Vile fans yetu wana fought. To perform on stage live. Sababu tumesha arrive. Rayo. Nandani nilikushow. Kama rap yo. I'm the biggest thing alive. What he business. The survival of the fittest. Only the strong will survive. And still I'm the most wanted fool, I'm a shopper, come a buster, two yako bring the workers, from a rappers, whoa, 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 whoa. Sanga pita ki no, tuki flow, time to feel, waro ki wa wili tuki pita na hi wa so real, sema yo ni kana bryo, baka sanga pita ki no, tuki flow, time to feel, waro ki wa wili tuki pita na hi wa so real, sema yo ni kana bryo. Tafina kuwa tulisha sisi tuna dry draft. Uko dando kama diga Mexi kwenye legs. Tuki sat lyrics tactics za kukwa fix. Fake lyrics kukwa mix. Kukwa panga kama game ya bricks. Lines yetu complicated kama mathematics. Kupanga crimes tuna use physics. Bila kusema bracadabra tuna tenda magic. Sit relax uwa teki waro kiwa wili. Pamoja kama asterix na obelix. Tuna
tumehakwa kipo kama crucifix kwa shingo za wakakalix ama pesa orthodox sigo pako nikisema benga pen hardcore break yako mwanzo kadi mwisho hakuna mabadiliko mimi niko kwa MC nikispea sifa za mahali ya sinu
kashangati mtaki flow tuki flow haa mtaki marogi wawili tuki kuja na iwo msori sema yo ni kana rayo mata shangati mtaki flow tuki flow haa mtaki marogi wawili tuki kuja na iwo msori sema yo ni kana rayo
kutoka ghetto superstar kama OTV Oroko Willy tunafanya MCs wana freeze on the list na kushama heme please heme please what we beach ya no retreat no surrender kama Johnny Blaze the ghost rider how to stop drop unstoppable living shot hip hop not stop kama GMX or Ralph Riders umesha hao come in your mouth the back up bring us tunafanya manshi wanacha kufang wanaishia kwa mashima joy bring us hey yo na washa moto hile kwa shame wafanya bigenda po pesi zima nacho mchis kushinda vile mwenye binaki nakula kwa fasta hotel lunch breakfast na supper bila kulipa
makukoni sasa kwa tazama I'm familiar faces come face I'm a mess ni MCK na kwa damu gangu hip hop unaweza dress ninapotoka dindi kwa best unaweza mulisa MJ ama mimi kuspa nina lyrics sa nina a nina vibe kama silver my temperature sama MC zinarudi kadi zigo wakati hip hop fito aki step on the floor na flow kake wike ukinisikiza siku kako vizuri ndivyo ita end sifa zangu juu sitapanda sita land mao sitatupa nitakwapa kile wengine marapa kwezi wapa chiga metaphors flows mtawai kusikia au fikiria sisi ni makonkara sisi kora kwako tena tunatoka
shangati mtaki flow chuli flow
sisi tuko maskane
wende tuji tonao hallelujah
maskane
soda watu maskani kwa ida tupende kwa kona tunapanda mikatate kwa toa manyorona life is kupe msoto kuishi daily ukiwa ngoto tuna first street life tuki strive to survive kwa spot na mtala ni study conscious kuishi life nikipasuku wa righteous nina freestyle soka moyoni nikiwakilisha mtaa moyoni
nasema kwa huna mikina andeni mtaani kisanga tu tembea utami mambo kila siku mapya ngara kucharara bado shika mlara hata mkini itafala utakula mtawaka za ukoa zina mwisho na sisi bizi shinikizo ugando kota, ugando kota
maskane
ugando kota, ugando kota
maskane
hapa nuzi, skani flani maga uzi, mitani mitani mitani
It's all good in the coast, it's all good in the hood. Let me let you know about this spot in the hood. If you got the Ujimoto, jiwa tunafuata ndoto. Sheba Street, hasi na tupendi msoto. UK double O, man, atuna moto. Kaya bani kama maskani za fire. Maskani dani, wana wake wana haya. Na oki wa ona, respect, usuwa hizi malaya.
Kisi tuka maskani.
Kuna wa tukibao, wende kwa jindo nao, hatu yuyo na.
Maskani.
Wa maskani si unajua huko wendo kote mitani hata niwe na dose hezi toka kijiweni viko viwanjani hadharani toka zamani wenda tesi unajua ah mwishonga mani salamu kwa wana huko utake ustake ndivyo ilivyo hata kuwe ni so bado nipo geto
Buda hardcore zele na kapuera nafuta magaja maskani mpaka magura mistari pia nachora nani ataka join kutisha shaman Omwara kitokea maskani Doki mkuk Barsheba gumzo maskani na umati Niyabie hakuwa siye wakinati Maskani na ongea na jona roshan Niyabie kwalwa pata solution
It's a small drug that you can't pass. Shut a man from me, also shut a man from far. When I give up, where you from, who you are? We are born superstar. Come on, your mouth, can you hear me?
Go on, take it down. When
the question is now, how to do it?
I see the smoke pass outside the window. Me give a puff in my next door neighbor. Hello, Miss Brown, we need more stock now. Hello, Miss Brown, we need more stock now. I see the smoke pass outside the window. Me give a puff in my next door neighbor. Hello, Miss Brown, we need more stock now. Hello, Miss Brown, we need more stock now.
To the blazes.
More fire. More fire, more fire, more fire.
Kila moja anayake mase Kila moja anayake mase You know how I do In a Indian Kushna, chupa ya pushki niko pushkin kwa jate Dani pisha kush kush, na burn bush kama Moses a George Bush Niki sanif magush ni ubea jush Niko bila boost, niki spit kwa boot Niko na kapienda, dani ya boot Kama spayas, dani ya boot Mzeya, niko na zingine kwa boots
To the blazes, more fire, more fire, more fire, more fire Kila moja ana yake maze, koma imeshika sasa are
Miss Brown, who checking my zillas a pound, zillas in a, then the bitch was in a dow bow, and if you bow down, push a two pound bow, I let you bow, stroke my channel now, what goes out, hey, I'm here, I'm a cow, just in a care, I'm okay for care, I'm with an English, I'm okay for care, then my kind of watch you layer, nashkilea, ka boobs, ka sindilea, kao ya shangilea, a bus from Malaysia, munamezea, ni ya wazea, what's it, my sense, ni ya wazea,
Niko tight kama bikra Ibra na chema fikra Kama elimia ikra The hustler mepinda most wanted kama jira Fly trap dark nigga Cheki taswira kauli kuona bari Hii game ni meimari Jemedari kama mulo umari Na tema mistari kasi kama risasi Muasi na asi Niko underground kama masu muadui Rasi unijui Naweza kuwa rafiki pia naweza kuwa dui Mini full murui Nadoka niko toka mbali Kakae mkubali mie MC mkali Wanatambua kila mahali Naribu sijali naribia Hata serekali kwani kitu gani Naishi kwenye ulimwengu wa generali Naongozwa na reali sio madidi Hali nanifanya kuwa gaidi Na bado na faidi niko full kafidi Kosi kikosi kwenye rapa bosi Misosi wagosi Wanazingua kaya na wote ndani sana Wanaujuza kama malama Ibada hustler Full
Tunawapika bao, tumejihami na mapanchi na kibao Kikosi cha mizingo kwa mao mao Tunawaripia kwenye mavi wanja zao yeah. Tunawapika bao, tumejihami na mapanchi na kibao Kikosi cha mizingo kwa mao mao Tunawaripia kwenye mavi wanja zao
yeah. drop flow like cannabis. Is this can I bust? Just like a boss moves trust. Bust your jaw, it's your loss. Be the boss, tossing a lyrical flaws, causing us to be flossing. Abortion, approach with caution, pausing, distortion, fast like the ocean. I simple potion. My first notion is game erosion. First verse explosion, fakes are posing, hoes are exposing. We all lost the chosen one, the prodigal son. Where it all begun, how it goes and how it comes. Money ain't funny, streets is hard, cold and dark. That's why I spark from the heart part. Don't give a fuck about the chart. From the start, in the neighborhood, dogs bark. Bite victims in car parks in broad daylight. Put up a fight, try to pull out a knife. Lose your life, think twice, aight. Your soul is the price, like a game of dice. Cold as ice, red, black or white. Red eyes with blurred sight, I feel right. Whether I'm wrong or right, take flights to reach higher heights. We get high to get by, struggle to make it. So we hustle and take it, barely make it ends meet. Ain't it unfortunate, forcing it to be what we want it to be. Your ultimate destiny for infinity. Life's a test to me, I gotta pass, make it back. HIV in a fat, car accident, my in a fat gas. I had beef, last thing I heard was the blast of the eagle. Not a bird, not a word on the streets. The end of the world, give me
yeah, niko na home nyingi kushinda my boys on my club. In fact, chaku wa mkimbizi na John ndio naitwanga. So sinafai nipatie hivi my calls na mics up. Kwa kuleta hali ya taruki, toka anduki kampangaji mwisho mwezi landlord akidai kwanza. Hata kabla nibishe mlango wa kumabai kanga wakaushe, aka Sub-Zero. Wamefreeze joto, wanadai flana. Temperatures zimepita za huko Mombasa na mbali sana. Zinedine Zidane starting line up ya Real Madrid. Na hiyo inamaanisha huku utoboe kudai number plus striker washa choka kohoya na dai sub. Ha! Ni mambo na kumark territory. Kwa hivyo madoki za mita zingine ziko joe mitani hapa. Kuifanya iwe ngumu kwa ujama wa yoyo kubai manga. Kunimwagia unga ni kuona unga ya jogo ikimwagi kanga. Sa zingine hata blue ya madondo sijaipata. Wanchuani ya taros kwa hile noma nishai hata. Situation ukuta nyuma ya mgongo kashai fana. In the process I can't take it no more na dai kamba. Jishia kutihangi hivi ama kutreden kujirusha kutoka kwa building kama KCC akili zipato kingo flow ni die fast. Juma heto wakisikia hivo watafrai sana. Smile kushinda ule jama na kwanga kwa promo ya chai jaba. Kuda ilfani anytime kwa socks utawaiganja. Lafu tukishaji bunga fresh ndio loo wataitana. Kuisha
tunawapika bao. Tumejihani na mapanch na kibao. Kikosi cha mizika
DJ Bantuki.
Check it now, come on, see what? Talking about hip hop, TBT, strictly Kenyan, UK double O Flane, right here, La Vosti, alongside Cheese and Brain, made in Mombasa Island. Listen to the sweet sounds, hip hop sounds, TBT.
Nacho nifanya mimi kwenda nikile tu sichigine bali vile tu kosa kuchimisa ahali ya tu kabla sijafikisha uzei na dhani mitakwenda. Tumeishi kama ndugu memo menifanyia moyo wako kwenye ni ya pidola kupukufuku pamoja tuko pande zote kudi ya na mwisho toki yuke japo o akula kudugu. Usitha niliechimisa na kukimbia ni vile na shindwa nikipita kufanyia na ele wako. Itakuwa vigumu kitoko kuelewa, kitoko kuelewa. Nikoje tuna nusu nyingi siku mintarudi tena nyumba linani. Iweke fresh in the souffle. Sisi wenyewe fani mavazi ya kupambanya na ndani ya fani Kenya pesa ndio ngumu kusakanya. Si unaelewa. Nadhani break yangu ya kwanza itakuwa Tanzania.
Naenda nitarudi, natafuta na tu. Naelewa utakuwa lombe, usilie nitarudi, imenirizi na hudi. Naelewa utakuwa lombe,
sikimbi responsibility nani, haki ya nani na feel gili siko hana kwenda misi. Chui kama ntabati kando toza kuzi takatika, so you see
acha kuwaza vibaya panote hodi chukusi jali jali niposi kumi na juwano tikita kubani nipatie mfuko wangu tafadhali so mina songa wazo kata kwenye kichwa mija na nikonga kama utavumi kama utavumi ya nisija siki ya uvumi tekea kipande changu cha moyo nadhani we utaniwekea alama iliyoko ndani ya moyo haiwezi potea.
Wakilishi chikipaji kwa
kwenye mic now. Nataka pick zangu emotional speakers now. Kusema kweli hip hop nimefolia.
One more time.
Nafikiria mingine yote.
Check out tip of you.
Na kutacha.
Old school. Listen, I said
fuck you fuck rap from Rusina. Ukiwa na milele true una
basi. Let's get a superstars entertainment right now. The street vibe.
Our shit come out.
Checking over.
Ukiweza saa. Nafanya kweli Mola tu kanibariki na.
Kaida yetu acha watu hoi kila mara.
Nafanya mambo weza wacha historia na. Alo alo niko hapa na mchiza na hapa moja moja tunawake.
Wicked sound sema hivi.
Tumekuja sasa wewe one come na. Kawaida yetu kwacha watu hoi kila mara. 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 Kawaida yetu kwacha watu hoi kila mara.
Right, you know what I'm saying.
Tunawacha watu hoi.
Oi
kila
mara
panga panga zangu gani nimkana mirindi mo alone najua miongea kuhusu kitu gani labda kwa comment sound a bit funny lakini hii ndio ile inaitwa flani
cheese and brain right now come on
underground nataka ni Tiffany
ko flani
shaskia nani
shaskia nani
need the brain cheese and ni mtoto mwana mziki flani kwa zamani John kapata kima ni alone ni
alone ni
baba hiki bado mimi natengeneza miziki kiyuke dapo o fly
heaven ejena
kawaida yetu kwacha watu hoi kila mara especially tukisha jidu kachiwara how comes wuna criticize wakati misami ya tinda ni ya ala inapangwa chukuwacha katikara ebwana we
avaisi
waambie kuna tena mdunduki na mahisi kitu vaisi nilipofika fasi wezi acha na nafani doni mejarimpa na maula na yuki double o
flani
kawaida yetu kwacha watu hoi kila mara 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 kawaida yetu kwacha watu hoi kila mara
ama vizi kabisa show up this love wacha tuache ya maski zetu.
Ghetto Superstars Entertainment.
Uko flani danya love na mezani. Ukituona danya club samahani. Hawa makoki danya fane na mnagani. Ukipatana danya club ho ni aje. Ukipatana danya sacro ni aje. Ukipatana danya club ho ni aje. Uko flani danya love na mezani. Ukituona danya slam.
Efe bili na sita na shika na zika na dika mistari mizani metali mizani ulikani ni nani amekuja kubadili family zote za ghetto na mento vitendo minendo hebu punguza mapupa za media kipindiria MUW penye si struggle kupita tu milango za dance on ni chasho za dando iwe hardcore makumasho tuko macho macho anko ni peheshma lazima hasla tashiba kabla lipekeja teja niwe kilema, hema, kabla lalechela, sela, tigika na mapega kubali kwe ni memba, memba, wahenga walisema gema kisifiwa, mazimu tazidiwa
biko flani danya love na mezani ukituona danya club samahani hawa makofi danya fane na mnagane ukipatana danya club ho ni aje ukipatana danya sampro ni aje ukipatana danya club ho ni aje uko flani danya love na mezani wakituona danya slam.
Soma vibaji ya wenyeji na semaje. Soma gazeti za dandoras na semaje. Uko kwa mikono za polisi tahepaje. Umekutana na jambazi si ujikate. Uko flani wakibandani usijishashe. Kama unagode na kilaita si ukibashe. Siku sanye, usijibanze. Heri ujikaze, wasikufate. Ni mapema itabidi ujipange. Hawa mafala awataki situmange. Ipate kwa club lazima wajirushe. Tupate kwa slam lazima tuwakilishe. Jipate kwa show, lazima ujulishwe. Ni hip hop, ni hit song, hi distort, hi single. Ni nini, ni ligo, ni lito, ilivyo UK, double, o, M, U, double.
Uko flani danya love na mezani. Ukituona danya club samahani. Hawa makupi danya fane na mnagane. Ukipatana danya club ho ni aje.
Tukipa dana danya sampro ni aje Tukipa dana danya kapo ni aje Uko flani danya love na mezame Wakituona danya sam Uko flani danya love na mezame Ukituona danya club samahange Hawa makuti danya fane na mnagame Tukipa dana danya kapo ni aje Tukipa dana danya sampro ni aje Tukipa dana danya kapo ni aje Uko
For more party mixtapes, follow on Facebook, Twitter, and Instagram, DJ Kuntuki.
Kuroga na kuzishika Top 10 goja tutafika Kushika microphone mkoloni kama fimbo mkoloni Nilili zaza ntapuanza vaponanza wakwanza kutandaza kabla kuwalaza kubabilika acha unati nikaushika bila kugusika na tabu za kiafrika hapa chizi wiki toshi na mizaza taka usitaka na noma cheki ni sasa waza wazua lakini jogwa mabwe nasi dwe basi sote topane ngazi kwa kasi kuguma na kuwacha wasi wasi pale yuma siza inche tuki ya kili usibaki yuma we
kila za tunaposhika mikrofoni watu wote chaka chuma sisi nani kila za tunaposhika mikrofoni amtuboni toko mana chini ya maji tuko nani kila za tunaposhika mikrofoni.
Talking about an Anoma right now. Way back in the time. TBT Mix 2024 right here. Check out real talent straight from Kenya. Hip Hop Team TBT, let's go. The Street Vibe.
Watu wengine wanahu
kuhubiri maji lakini wanakunywa vinywaji tofauti. Ghost names kwa isti yako ya mshahara nikiano biashara na angusha kivairo amsha kiviagra nasenda sara waduki meni kwa duki sigara jorembo nachoro mshana anaharibiwa kiwa mdogo ra nina feeling kani jarela kuhishi nita kwa mdosi na wasenya kihara unso inonesha mafikira arufi ya juara kwa secret ademaya rodesha kenya ya mira fura kwa four weddings and a funeral kika yote na kwa construct na teme angu tu hakuna job mambo yote yako ya privacy ya nengilo na press give me don't know about it unafukuzi wa kwenu hakuna uzuri kuote nuru mituende afaka mkunzi simavalia masuti mamwana ni ya briefcase nikita kujua kaikono inaribika na angalia kambasia na makota kwa butchery bado sina upendo kwa polisi bado brother awezi umanzaro.
Zinatoa chuma badala ya raba sasa rayo.
Sharama, check it now, somebody. Heading Mombasa Island. Hip hop heads. TBT, right here. Come on, see what? Kichwa kibovu right now. TBT. Playing right here, live on the street vibe. Number one in town. Get the superstars all the time. Let's go.
Bandia, hands and kukimbia, hey yo.
party in Shasalia.
Bad, 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 the couple of cattle on the floor. Floor, man, don't be blow. Keep it blow, not to cut up blow.
They call me Chris, through the Cantera.
Bibi yako, ukiapia kwa Ice Cube. Nice Friday na rap people. True single, hii ni Kenya Meka people. So keep the distance, come Mr. Ohigo. True kwa hii marathon, mini kichoke na weni kino.
So keep choke.
Day in, day out, na hang out na wase wamepasa without any kwa head.
Yes.
Nilipigwa bed, nilichima kisimo niza Ted. Ted, Teda yuko Ted, yuko dead, come ni kushoke.
When you corner, I can't go up constantly. When you corner,
who go flying
constantly? When
you're brave enough to snatch blink off the neck, your president, the spare bamboo gold, you only get saved. When I thought string is a cocoa, Mr. Yiggy Yiggy, to find your song in it, to hallelujah, let me go be there. Messiah for hire, spit out fire, drip Medusa, Nusa Unga, and Liacha Magic, go front of the time, the room in Taguani, Osa, Oboho, Wakila Music Festival, Nahini Wo, Shinda, Panya, Toba, Hankun, Skiza, Tho, Nigumu Kubena, Villa Kuskiza, Skiza Joe, Ya Otero, Iki Open.
Hamna mtu righteous ama vipi bro. Nishona rasta anakula nyama kani kushow. Nishow Sleets kwa skata zikuni zangi ndani ya church. Nyambie vizuri chuli payback. Poke zita bro
Superstars Entertainment.
Poko
Nairobi kibiri ni ngoze, nipate shilingi ni yosa, lafu nisote mpaka ni kope. Sini zika kikarumanika, ombe ni ombe, ishi nyumba karatasi matope. Baka ndoto ni ove, heshi kotope pata liote, shilingi na wote, ufata ndoto na anza. Bashairi mitabu na jaza, badaya shika kipaza, rebo kipanda, wanashika tamu wanawaza. Watu wakijikaza kwenye vitanda mlitilaza, kwa sasa nijitole mpanga. Kubeba mikuki, bunduki mapanga, kila sehemu kwe kananga. Manaume ana vision, zikuwe na mission, sio competition. Lakini wakitaka tuko fit, wagundue tuko fit. First position.
Yeah, ambie, wanadhani ni mchezo. Manze mefika position na kushika mtu mashati. Mzee hata nakucheza ni mambo na kufanya mambo. Hivyo hivyo tu.
Fanya mambo, wawasee wangu wa mtaa. Fanya mambo, wawasee kuna hasana. Fanya mambo, hatuna wasi wasi. Kote bado hapa ni wakati. Fanya mambo, wawasee wangu wa mtaa. Fanya mambo, wawasee kuna hasana. Fanya mambo, hatuna wasi wasi. Kote bado hapa ni wakati.
Uko tayari? Aha. Uko tayari? Aha. Okay, na tiara onji na akili imekufa ganzi. Njani, mbaya bila do ukiwa mbali sana na chivanji. Gardens, nikikupia kwenye hii kazi. Tafadhali mama yangu mtapatija hii kanji. Usiweke jina kwenye flyer ama posta kama unikanji. We ngoja, ili sije ukaharibu the program. Tafadhali soma dipaji. Ya pipindi unafikiri aji. Kuleta kasi ya bitibi. Kwenye matanga. Aha, maisha ye, yewe ni changa. Changa panga vile utakanga na fumanga. Tafadhali picha panga. Mafikira ziki anda joku tanga tanga.
Fanya mambo. Fanya mambo, wawase wangu wa mta. Fanya mambo, wawase tunahasona. Fanya mambo, hatuna wasi wasi. Koje bado hapa ni wakati. Fanya mambo, wawase wangu wa mta. Fanya mambo, wawase tunahasona. Fanya mambo, hatuna wasi wasi. Koje bado hapa ni wakati.
Leo nyakati njo hizi, sile mizizi zilipanwa na babu zetu njo hizi. Zimemea, naendelea kufanya hii mziki. Kukanya MCs, kusakanya hii mziki. Hamjamboni nyote, jina langu zikinoni. Lakini naipenda shilingi, na wala si wanyango. Lakini naipenda samaki, napenda kushika mic. Na kuongea kuhusu haki, napenda mishikaki. Penda na jaki, haki na taki ya kuacha jina. Kwa vitabu za historia mpaka Argentina. Utaisikia, siesikia, tunavunja nguo. Njia nyingi za kupoteza njia. Ulipoteza kujaribu kuongea sana. Kuongea mbaya kunipusu. Hivyo ndo juga za mimpusu. Jesus Christ, hata nikunya Sprite. Ile tasko ndani yangu ni kubwa sana. Nimechoka sana, kukana kutazama.
Fanya mambo, wawase wangu wa mta. Fanya mambo.
Watrade from the normal count. Yeah. In the red corner, Muliro, the Ate Roa. In the blue corner, Kamau, Cheki Kivya. I'm the referee, the Mr. Vieti. Toka kama mashaka. Nikitangaza kubwa Afrika kuna matata. Basi mashaka wadogo kwa wakubwa huku nasi tunapata. Hakika hatuna kichwa wanakia hapa. Akina oboho kauzi sasa wako kwenye mwiga. Wape hiyo correct fububia fila. Nilishika mikrofoni kila siku ili niwe kama Buff Daddy ama Jule Basta. Hakuna tumaini nadhani nitakubwa ka Omondi ama Rasta. Yani washa nikijaweka akilini. Sasa nitazurua raka nipate anga na ochupa katha za taska. Ili nisahau hizi tabu zangu. Ah, Mungu wangu sitaisha lini. Kila siku mimi ninawaza ninakaa. Nijipeleke fuji sita chini ni bala. Sasa mimi niko na Josaya ninawapatia verses. Shinda Biblia. Maisha kule tibu masiki. Unalia nikitulia emasi. Tafsiri hii. Ingawa tuko chini wadotuna tunaini. Sikiza kwa makini. Tafsiri hii.
Vile kule di kama Wyclef na Forte sujaribu kustay alive. Vile su survive 95 tulianza kubonga hitu padeza mboga. Sio jojo kuko mboga ni mziki kucheza. Hidi kitu tuweze choka tukisha omoka. Pika vijana soka wachini ya maisha kabisa. Geto tutasoka bila kupiga watu kisa. Tumahiri siku moja chapwa uchakuja kuingiza. Utakuwa kitembea bila kulizwa yani nenda wapi. Utakuwa ndani ya sido ukishia kula hapi. Najua kwa huu wakati ni ngumu kuamini. Ama unashindwa utafika huko lini. Kwani kwanzia utotoni umekuwa kule chini. Na masikini umekuwa ni rafiki. Utapatwa na mishu
Marusha kule chini ni masini. Minaria kitu ya masini. Kasini hii ila watu kwa siku bado tina tumaini. Sikiza kwa makini. Kasini hii Marusha kule chini ni masini. Minaria kitu ya masini. Kasini hii ila watu kwa siku bado tina tumaini. Sikiza kwa makini.
Mambesta kule geto nini ita Alpa Chimo. Jaro zangu na squad ya watu kumi. Na hili kama ya Jesus. Nilitamani jaro za credit card no visa. Constantly kwenye kona ya kumbuka saa mbili siku nikiona ule mzee akishikwa koo bala na shindwa nikimbilie nani jambazi hapana polisi hapana watanitia pingo hata bila sababu maisha ni magumu nilikata elimu mama yangu alidhani mimi ni waziri siku nusko nikaanza kukomplimi moja kwa moja pata heshima kama pop smile siku zote
Keshaka now TBT
vitamini za
Top Siri here, beautiful right here, the street vibe.
Maisha kule tiki masi, angalia ni kitu ya masi. Top Siri here, ikawa tuko chini wa kitu na tumaini. Sikiza wa makina, Top Siri here. Maisha kule tiki masi, angalia ni
2024 right here live. Top Siri here, Wicked Sounds Kenyan Hip Hop.
Top Siri here, maisha kule tiki masi, angalia ni kitu ya masi.
Sina kazi, ukadhani sina elimu nina akili ka profesa. Lakini kazi ziko wapi, bila kitu wezi mtu Masamba, wakushike ovyo, ufikishe mbele sabu hukutoa ongo viongozi. Waongo mbunge wangu simjui, alidisappear after election. Na najua zikikaribia, atari apia kama Christ Resurrection. Rejioni, saa saba kwenye TV, na hata pia jioni wali announce eti hero wangu amematwa. Ame jedi, ni nani alimada, jijiku.
Na cheki jadirisha maisha haya yani fisha kwanza na ansa. Na shindo after hapa ama mimi tajibanza. Kwa kuwa staki kula sembe haija ifa huko inda. Lakini tutafuka waka lini misti shiki. Ukweli huku kote kuna thiki. Beste yangu yuko la nanga futi sita amelala. Jufa la flani ya mefa blue ni mwagusha jua kuzusha.
Mungu wangu ni okowe kama uzi jowe. Roho yangu na ipole. Mungu wangu ni okowe. Mungu wangu ni okowe, jambu uzichowe, roho yangu na ipole. Mungu wangu ni okowe, ninalia.
Mbona wena roho ngumu, kama Osama Bin Laden. Imagine, wangape wana school fees, wangape wana dish, sababa kuna peace. Kwake yeye jedi ni kucheka, mara yuko New York, akitaka Jamaica. Tulitoka kwenye udongo, tunarudi kwenye udongo. Yuko wapi Mobutu Sese Seko, maisha si cinema. Nitende lema, bado trigger happy score, tanyambusha.
Anaka ame surrender, ame tokea wewe usi. Kushoot ni mkamlenga. Kumi na tisa kwenye jinga. Eti ajali. Sisi si wajinga. Wani chali. Mweusi ye away drive gari kali. Nani ata ni ambia maali. Okay you or vice versa yuko.
Hebu fikiria. Amani bila maisha ama maisha bila amani.
amani bila maisha nadhani yawezekana na binadamu wanaweza ishi bila kosana sidhani hata kikazana cheki njoro molo hii ni sofo watoto wamebaki bila wazazi wewe huoni hata likoni system ya wakoloni watumia divide and rule imeingia
Mungu wangu ni okowe tabu uzichowe roho yangu na ipone Mungu wangu ni okowe
Hatuwezi kafileti ukabila kama hate Kama vile oil na maji sisi tume separate Hakuna vile tutaitwa binadamu Tochinja na kama vile watoto wa adamu Hata si matusi aiku anza juzi Kwa nini mini ogele kwa suwa we jacuzzi Na sisi ni my brother tena sisi ni my sister Chini yangu wanajua ni mimi the mister Hakika tunawizo na tumbo siyo akili Kibande cha mkate hatuwezi kagawanya Marambi miki jasi juka tawayaka tija watu kubi Mbili kwa jidangaya Pesa niyo vizo vina uvitu sote tunazama Watoto wetu cheki sasa wana tutazama Tuwabenjia vile tutafanya watafanya A million men match mbona we umesimama
Mungu wangu ni okowe Chabu kuzichowe
DJ Bunduki We in the ghetto Straight soldiers you know what I mean You know what I'm saying Don't try to prove it man We still living this ghetto life You know what I'm saying Struggle and strife
Soldiers on a mission like Che Guevara, Fujo Makelele, Shadamane, Richie Rich, P.O.P. and Gucci P. We soldiers and commanders who go flying in G.
Fire of the bomb, who could plan the amplified polarized.
champion. East Africa's finest. It's none other than DJ Bunduki, the champion.
Now we're back on track. It's been a long time since I did my last track. Yeah.
Kama kuna mbili nusu na jua lishachomoka, mpambe anapochomwa lazima matatadondoka. Mjomba jana lilala nje baraza juu ya komba, washikaji na mkani ndio swagi ya mtaa. Kwani biriani majambini mnazi apanta kashari, kwani hivi ndio pwani life tunavyoishi. Culture ya manakshi nakshi na mapishi inaitwa pwani. Ni karimu wageni ujalikizo kila msimu, twapo maisha juu kila mtu anawaza jinsi atavunda majuu bila shilingi. Watu wanapati kwa wiki kila wakati takapata zogo fuga nati mama ntilie karehema chala mila pale unaposikia ndaa karibu chakula jipakulie la usimwage wali chini
mwenyewe atarudi mchana kutoka kazini.
Nafanana na Hasani we ulidhani yomi naitwa Brandon Kimani la Mombasa ni nyumbani kwa ni life
kwa jantu death kwa niatia wageni toka East na West kwa ni life kwa jantu death kwa niatia wageni toka East na West kwa ni life kwa jantu death kwa niatia wageni toka East na West.
Nipi ya sani usha toka huku kweni, minisha wasili barazani maskani. Tuko kwa kera mnabao na hoku sahao kuletea mkizi favorite meal.
Talking about Pwani Life,
Pwani Life,
Chizen Brain. Thank you for the shout out, Chizen. Asante sana for this one. What a great masterpiece.
Pwani Life,
get the superstars at the table right now. The suit vibe.
Mwachanza
mabichi hotels, mulize mativa na small pia cheap hotels. Lakini unashiba streets za kuuza wa rembo kila kaliba, na streets za kuuza powder mpaka sativa. Tuwa safari meshamiri, asante kwa balala kwa kazi leo ya mahiri. Kani uga tutazuru mwone cliff chika mbona wildlife safari sabo istama samburu kusela matabela na bills ya sukari nguru.
Cheese and brain, big team right now, come on.
Chini ya nazi pumzi kabada kazi nani kama ni tembo wa shaka unaenda mwezini nasa. Cheza na bada na mfalma mitabunduki. Turn the tables like 1, 2, 3 kama unachuki meza bata tana. Get a superstar internationally known kwenye deck za banduki. Nina washikaji wako KDA, tunakutana mbuzi wengi like everyday. Nafanana na Hasani we ulidhani yomi, kumbe ni Brandon Kimani still Mombasa ni nyumbani. Kwa ni life
yoka jantu death kwa niatia, wageni toka East na West. Kwa ni life yoka jantu death kwa niatia, wageni toka East na West. Kwa ni life yoka jantu death kwa niatia, wageni toka East na West. Kwa ni life yoka jantu death kwa niatia, wageni toka East na West. Caribbean.
Still you can double ooh if they let you now. Choosing brain up for we
will.
Find a life.
Tuna sense of humor no more. Tukipanda kizi mlima za economy slow more. Tumelia for long kwa hii song. Tuko right, wako wrong, wako left, tuko right. Tofauti ya daylight na night.
Tofauti ya daylight na night. You can't touch the bone marrow. Just too deep in the straight, too wide, fold an arrow. Got laptop, we'll travel. International now. Peep the delegation representing.
Check the Bible, quote the scriptures of survival, touching masses upon arrival.
Hip hop is vital.
Throw your fist in the air, worldwide, up in here, represent your sphere.
Hip hop is global.
We roll with it like the Bible, quote the scriptures of survival, touching masses upon arrival.
Hip hop is crucial.
Throw your fist in the air, worldwide, up in here, represent your sphere.
Hip hop universal.
Ethan organized, disorganized. Swahili no wonder, kila mipanda. Niki watch the world, ikiruli wana organ. By the name of United Nations, organized enough to start organizations. All mama alini from the lessons, medalishinda lessons, paka kesho.
Washa radio, ashe ashe ni dipache, kwa sanctuary flani, FM, zikibono, mekusiri ya mauma uko. Flani, nife tuwe kichwa, msiki nifikishi, mpaka chee, saki kusikia, Mills Affairs.
All over the world.
International, that's the show. Representing 250, act like you know. What you know, fly Janani, that's the name. Nabuzo, that's teachings of the game. Never lame, speak kaya, make the world feel on fire. Depend upon it, one love in every hood. It's all good, my people, it's all good. We can't lose, with each other like a day.
Every day, I ask one, one game, one drop and one destiny. No people and law, I run. White and a nigga, I'll stay a cemetery. I know I can't waste again. It's a leap and be back with the consequence. Uko sana kutani na chain. We are a bumble, you win a blood class.
Hakuna no mabuko pamoja zote watu wote.
You can have on a rock from city to city, state to state, ghetto to ghetto, hood to hood.
Hakuna no mabuko pamoja zote watu wote.
Pamoja moja, kwa upendo kila kona. Pamoja moja, ulimwengu mzima. Pamoja moja, upendo kila kona. Hit rap, ina take over. You can have a love plan, tuna cross border. Kama kama mata musi, tuna kadamisa. Kwenye mic, mashabiki, toma tumwita. Na set to stand, techniques of rap. Tachana hipa, hakuna noma kila kona. Kuna noma we, pamoja moja, kwa kilisha ulimwengu mzima.
Uko kila bahari, upendo kila mahali. Unafunda tamini kwa kila zimu. Ipo kwa hudiri, hakuna noma. Hakuna siri, mwagata, tagiri na bona dami. Nani anapinga na mimi, nani nasema nini na aba ili kwa ulimi. Uko na mimi, nani na uko, uko moyoni, mko rogoni. Mitaani, flacha nani na akoto ni mwagoni. Hakuna noma, uko pamoja zote, watu wote.
You can have on a rock from city to city, state to state, ghetto to ghetto, hood to hood.
Hakuna noma, uko pamoja zote, watu wote.
Pamoja moja, kwa upendo kila kona. Pamoja moja, ulimwengu mzima.
Calling the big banana roots. Call them things they win on them the fruits. What's the problem with these other youths? Should I step on them with a big Iridian boots?
Hapa ni wase wa zima tunafuza makinda. Duke dapo londa nafanya tusha pinda. Kwenye chati tuko, ziki na fituko. Makamanda mafani kwa fukisa kubani.
Sera mita, kutu kuna ra. Tupenda pijana, moja tena. Sana mkiza mewa jana. Pingana pingana uwe. Kutu kuna ra.
We speak the truth, 21 guns salute. Hakuna noma, my people tuko pamoja. One love na umoja, mziki na vioja. Money longa tumechoka kungoja.
Hakuna noma, tuko pamoja zote watu wote.
You can have on the rock, city to city, state to state. DJ Bunduki.
Bling bling, patamikono, watu wananyoka mi, soko.
chaba some family got the best in the industry. Keep him down jaka kwenye hiyo rap dynasty. It's a new flow, new style. It's a new year. It's a new pop beat. Everybody gotta hear. Kama papi na manati wale wote maskani. Majem mitaani hata wale wa zamani. You gotta love this. I'm the next generation SD to the AR. Nasambaza hip hop love choka Kenya paka dad. Dedicate for the request line. But mostly to my fans. Like whether I go. Niggas all of my name. I gotta say thank you. When I get to fame. I'm the best there is. Kenya here rap game. I'm the best there is. Soccer boy is the name. Hala. Now look at me. What you wanna do when you jump back and down? Give me a bling bling, but I'm in control. What you wanna do when you so cool? Now look at me, standing by your side. What you wanna do when you jump back and down? Give me a bling bling, but I'm in control. What you wanna do when you so cool? Toka east, toka west, I roll with you the next life. Straight from presenting all around the nation. Skiza Kenya red, gonna be a capital nation. It's your boy on the track. I've done the introduction. I'm a VIP, a Sunny Baba Lee. Oh really? Mombasa, Nairobi, Kisumu, Malindi, LD, Nakuru. Keep listening. Tava Slam record label. This most definitely your homeboy. It's okay, you are bro. Unbelievable stuff, huh? Holla, yeah.
I'm a bad man, I'm bully bossy bo. Stay away from me. I'm a bad man, chips are you in a kiji go. Stay away from me. I'm a bad man, I'm bully bossy bo. Stay away from me.
Talking about bad man right now.
Chips are you in a kiji go.
Get the superstars.
Get the mitani musto pante ni para soto eki rasta. Guvani na mnyamwezi kani bashata Mombasa. Flows to be the nene ni mizari wako nda faster. Kama foko nchwa madini seta ni gold.
Cannibal D-Nobs. Straight food. TZ. Kenya Tanzania connection. TBT now.
Smenjana musika unesha hera nwa pasuka. Netaji zedi mbuwa kuzimika. Lisema mika. I'm a bad man in streets and stay away from it. Wigan. Hini sauni ya street. I'm na haja mbuwa.
Talking about bad man. Biggie tune. Let's go. Come on. For the hip hop heads, don't forget to subscribe to this channel. This is the last track for today. Thank you for tuning in.
I'm a bad man, a bully bossy bo. Stay away from me. I'm a bad man, chips are you in a kiji go. Stay away from me.
Till next week, same time, same place.
A bully bossy.
Come on, come on.
Stay away from me. I'm a bad man, chips are you in a kiji go. Stay away from me.
Kama nikakuwa mimi nisinge kuwa mshikaji na mimi nisinge shata feeling niko dhuri kama nini kivipi nitaji ngozi ama already chui kama ni MC gozi gozi wana witaje tui una spit rhymes na makozi umeoza vijui hey brothers and sisters sino visitability zenye kunyagi na supe weza niwe wima mpaka morning niko wima tangu na anza omba uzima upate story nilibeba begi mkongoni na swengi za kinyamwezi sasa nabeba wari chifukoni kitu nyerezi mitairi sima push wana mpaka ukati booms wapistege kwa baya usi watege kwa msuri nilipospama pabaya ulipuka supasuri. Demu wangu ni malaya, humo ni wako ni Lucy. Hizi ni baki mwelefi na hitaji wa buzi. Wabish na makuzi, ndio I'm bad news.
Yeah, I'm a bad man, a bully bossy bo. Stay away from me. I'm a bad man, chips are here in a kiji go. Stay away from me. I'm a bad man, a bully bossy bo. Stay away from me. I'm a bad man, chips are here in a kiji go. Stay away from me. I'm a bad man. Stay away from me. I'm a bad man. I'm a bad man. A bully bossy bo. Stay away from me. I'm a bad man. Chips are here in a kiji go. Stay away from me.
I'm a bad man now. Oh yes, I'm a bad man. Kill a nigga. Cheza cheza man. Indo simba mkane. Up in a cannibal. Steamy. Shut up.
Me tiny most wanted. Was he on a cup of cocaine way? Cover your shoulders, something up shall remain me. Was he on a cup of cocaine way? Cover your shoulders, something up shall remain me. Was he on a cup of cocaine way? Cover your shoulders, something up shall remain me.